lesotho botle ba mmarona dula fatshe ke o jwetse lesotho mosetsana e motetshwana gadi o le pete o le tseka la mathe o lenyetsa o phafile molala mokwena o itlamile ka tansana thekeng matlo a boleya ke o rata lepoko le monomonono a moratisile ga rametaka ya batlhankana ba pudukana ba rata go monyala e le sekwanyelo wa mmanthatisi bo motshweno moraya masopa bo moselegatsi letebele parolong ba kgothule magirikwa.